nashanga vile unavyoniona kwamba mimi ni myayusho na ni dunia unaniletea maringo paka machizi wa mtaa wananiona mibisho kwa ninavyokufukuzia na bado unaniletea maringo ama ndo nitaki basi utaniumiza moyo nani wakumshitakia utaniumiza maluf na shanga uvitiki pale na kupita njoo sijui wapi unaelekea unanipatisha misukosuko ama ndo nitaki basi utaniumiza moyo nani wakumshitakia utaniumiza maluf kweli nina kuita mweza kusiniwezi zuni venishika na kusa kwa mapenzi itika kama unasikia itika kwa mapenzi kweli nina kuita mweza kusiniwezi zuni venishika na kusa kwa mapenzi itika kama unasikia itika she's beauty, beauty Man, I got girlfriend, but I don't even trust her. Macho never legeza, legeza, nani kosha. Anani pa mawazo, kila mara, nani tocha. I think I'm gone crazy, kuna vitu na vikosa. But money's everything, man, I can make it rain. Neza leta maua na pia nkamagidhia. Nikatia mbolea na mwisho sikuwe kachanua. Lakini ishu nkomba, ukuli bado sijamua. We mtoto nimempenda, ibona data ni uwa. Akini pata mko gafla mbae tavyokuwa. Tagiona kama heaven pala chapushikilia hoo oh, hii dunia machizi kibao na kuma na style yangu mimi vila nikimfuata vila noma mtani vuta picha na vyo jiachia mchumba menkamata she's my nightmare ooh, ooh. Yeah no. Yo, Dollar Bear.